General, fuck, I just need intro, man. Yeah, wacha tu nijibonge. Freestyle shit. Wase wamenichokesha sana. Actually, men hata wase wa crew yangu. Fuck kila mtu, fuck industry, fuck business, fuck paper, fuck warembo, fuck dunia, man. Okay, taking over, real general. Wase wanacheki ati mi siwezi kuwa mmoja wa wale wa the inseparable. Wana hit for biz, man. Wana dhani miss your shit. Basi we, check it. Basi, Nikki, Waki, Lisha, wana cheki vile tu mina come through, okay. Representing kwenye industry. Wase wana thani mystery zangu shodi. Na wawa wana cheki na wachoka coffee. Lakini oh, men na waseti kwenye coffee. Ati bamboo, bamboo, bamboo shit. Ati kolo, kolo men, that's a shit. Ati octo, okay, kitu gani namba nane wapi. Suna cheki generali, toka kambi machinani. Okay, na cheki wadhi wana jichocha hata na kilami. Ati kama kali, graf kali, graf kali. Gani we, umetoka kambi gani. Una cheki hapa, una face generali. Jua kali men, unabonga genge. Shit, tembea mbali, wacha nishikate makende. Ati nani hip hop, nani kuanga mreal hip hop. Nani anakuanga so simple, nani anaswag. Nani anaklass, nani amepass. Nani haja fail pass, nani atatos glass. Fuck this, fuck industry, fuck radio. Fuck TV, fuck how I say, fuck area. Fuck kila mtu anadai siko ila. Basi wanasikia hiko speaker. Okay, ilikuwa freestyle matter of fact. So naeza face this fact. Ama ntaku erase face that fact. We mwenyewe una chase this track to hit track. Utatu kudistract, tukitry kune this back. Ha, ati chihuahua, jina ya dogi. Men, potelea kwanza, we tokomea kwanza. Ati, a pass to buff, I'm better than you. Unajidai do biz, we mwenyewe do biz. Just do some business. Ndo upate kuwa na do. Una show wa save vile kwa industry jo umegro. Man, fuck wazi, fuck my producer. Fuck industry, fuck my fans. I don't give a fuck na mina fuck wale wana give. So kikiza his shit. Nitakuwa nime kufuck up kwa mind, please ha. Fuck wazi, fuck ata me. Fuck ata I Mike, fuck ata I we. Hata producer, aki. Kila mtu kwa industry mina mchuja. Ati, nabonga shit, wathia wajaisikia hii. Jumini come to real, wathia walidhani sita kill. Microphone, le yenyewe inafaa kuwa kwa funeral. Juu ni shy this man, the general. Okay, 5 star, ndiyo ni shapewa sasa. 5 star, ndiyo ni nafaa kuwa dani yake hotel. Niki roll juu kama luda. Suna cheki na wanyonga, hewa hawatafunga. Men, ukitaka pia kunja sura. Ati watesbi wanajitaki na nani huko chini. Punit, hiyo ni punyeto unit. Ama ndiyo nini hiyo mnajitanga hivyo men. That's foolish, no nini. Ati yata track zangu wezi play. Unathani ati minta kisi. As I'm not gay, fuck you pia wewe man. Na kudrop ka ash kwa ashtray. Ndiyo mi mwenyewe na stray. Kwa hii beat, sitaki kujua nani anajua kile na speed. Ukitaka nitafute man. Na unitafute kauko na wanga juu nitakupin man. Okay, naponga shit, sitaki kujua nani. Naponga hata shit kusu K-Force, K-Force. Okay we, na kudis, uta hit ati mpaka Lagos. We mwenyewe unakate man, una face loss. Unajua after hii coin toss. Nitakuwa heads, nyote utakuwa tells. Well, umewa tell na fairy tale ya William tells. So uta tell William a tell. Wazi wajua hii story ikuwa just a fairy tale. Ilikuwa realness ya generally. Freestyle ikuwa kill ye. What the fuck the business. Fuck industry. Fuck killer mtu. Fuck wazi. I don't give a fuck no more. But I fuck those who give. Yeah. Sing the soul. General. Peace. No peace actually. Kundeni mkakupe nyote. Mazishienye. It's your death row. On the death row. You better say no. Ha. Generali. Signing out.